Abachala wanachewa mchivine cha Lanslabo District yebikumi yabina mwekumi na MB Uganda bawanya gidabazade mugwanga baweyi ubude okumanya vizivu wabita wanya abana ivalete deno kosiba mbili jabo n'obwongo okutwaliramu basinzide mukubaganya birowoozo ku mulamu ogw'okusitula eddoboozi ly'abakyala n'abavubuka ng'ebimu ku bikujjuko eby'okujaguza omwezi gw'abakyala ensinkano yaabwe ebadde ku Boulevard Hotel mu kibuga Masaka. Mu nsinkano eyo omusirikale wa poliisi avunaanyizibwa ku nsonga z'abaana n'amaka mu disitulikiti y'e Kalungu Grace Namala agambye nti abakyala n'abaana baabwe be baleka mu maka okunoonya ensimbi basanze obuzibu bw'amaanyi nnyo nebatuuka n'okka basanyizibwa ng'emisango gino gyeyongera buli lukya.
Abaana baffe basanze obuzibu bungi, abaana baffe bali abused, babakabasanya, abasajja bakabasanya abaana abo abato abawala, ate n'abaana abalenzi wadde nga abawala oluusi we tusinga okwogerako naye twesanze ng'ate n'abaana abalenzi bakabasanyirwa nnyo ate nga bo babakabasanya impact oba effect gye bafune banene nnyo n'okusingira ddala obaolyawo eyabawala. Naye nga ebizibu ebyo bireeteddwa olw'abazadde okuba nga tebafaayo, era y'ensonga lwaki nziza okwogera n'abazadde. Olwaliro njogedde ku kigambo parent ne ngamba nti abazadde tweyambe nnyo okubeera prepared okuyamba abaana baffe.
Namala era atabukidde nnyo bamaama ne bataata abeeyisanga ensolo mu maka mu kifo ky'okuteekawo omukwano n'abaana baabwe. Lion Catherine Aloyo akiikira Lion the Club ezibbendobendo ly'e Masaka ku lukiiko lwa Lions Club y'eggwanga agambye nti enteekateeka zaabwe bazitandikidde mu kwogerako eri abayizi mu masomero muli Blessed Sacrament kimanya ne Lions Club ne Lions Primary School mu kibuga Masaka. N'agamba nti bakizudde nti waliwo obwetaavu obw'okusomesa abazadde ku nkwata entuufu ey'abaana.
Ttiimu yaffe ebadde Transformational Leadership Amplifying Women and Youth Voices for Humanitarian Service. Waliwo bingi byempulidde, abantu batuwaddeko emboozi zaabwe. Kati Grace Namala n'ajja n'ayogera naffe ndaba nti si nti abaana bokka bokka abeetaaga okusomesa bya famire, naye naffe ng'abazadde twetaaga okumanya nti abaana baffe tebali bulungi. Tulina okwogera n'abaana baffe bafuuke ba friends baffe tubeere nabo.
Omuka osoko wa governor wa Lions Club ya Uganda John Chikanu byarugaba agamye wakyaliwo bwebutaavu wabasajja nabo okwenyigira mu nkungaana nga zino ez'abakyala bawulize biba biteesebwa.